Asa, si utakuja kama ulivyoniambia. Aye. Chelewe basi.
Beats by Roscoe.
I never feel so romantic like this. I never been so romantic like that. I never feel so romantic like this. I never been so romantic like that. Damn. Macho zake ni lege lege, siyo tu mpaka twerk. Aki walk ndembe ndembe, suruali sina mkanda. Nina mlege kwa sababu akipita mina zusha seke seke. Ni muweke kwa target kabla ni mlenge na Tomasa taratibu mpaka mwili lenge lenge. Goosebumps eh? Zidisha pata mawenge, shusha pums taratibu na kutibu mitabibu. Wogo la jangombe taratibu sifunje mwiko mama. Kuna nazi nataka kuonja pishi lako, rangi yako, baby lo cheko lako. Mtandao na utumia nipendwa heko kwako. I never feel so romantic like this. I never been so romantic like that. I never feel so romantic like this. I never been so romantic like that. Mashallah, mtoto lipsi line deto formula on point. Bado natema madini kaki pofo makiziwi sisiki wala sioni umenteka nkatekeka na enjoy mambo za pwani. Of course yanavyo ni changanya machachando pale fasi ndo vitu unazofanya. Mdunduko wa moyo kopa kopa katawanya. Na hapa ndo mse nilipo ulowanya. Milio kwa kiriko tu mtoto wakisonya. Kama kafi yangwa yani mtoto ngano dona. Ziko fasi ronya ronya, ziko fasi zimenona. Na mla breakfast lunch paka dinner love tena. I never feel so romantic like this. I never been so romantic like that. I never feel so romantic.